Mr. Boo once again. Angel. Jackie B. Twende kazi.
Kazi.
Baba sugua kila kitu maisha ne baba sugua nafsi yangu inakutamane
mimi nataka sasa baba niwe kama wewe nenendo yangu meshani Mungu niwe kama wewe lakini shetani na kichwa yake duni haraji kiria magari na dari dhoni ha baba mimi ninaomba leo unisugue kila siku ya maisha mimi nasema nakupenda nitakuita baba wewe baba wewe
Sugua kila kitu niwe safe Baba sugua Nafsi yangu inakutamane Baba sugua kila kitu maishane Baba sugua Nafsi yangu inakutamane
Nitakase niwe safi Kwa macho zako nistahili Nitakase niwe safi Niepushane na dhambi Najua sasa baba niko safi Najua sasa baba nimenga Najua sasa nitaishi vema Kwa watu wako baba nimekia
Baba sugua kila kitu niwe safi Baba sugua Nafsi yangu inakutamane Baba sugua kila kitu maishane Baba sugua Nafsi yangu inakutamane
Sugua maisha yangu Sugua mali yangu, sugua ndoa yangu, sugua nyumba yangu, sugua Baba najua, wewe unaweza Kusugua hadi nchi yetu, kusugua hadi watu wetu Hapa nchi tumelia sana Baba sugua
Baba sugua kila kitu niwe safe Baba sugua Nafsi yangu inakutamane Baba sugua kila kitu maishane Baba sugua Nafsi yangu inakutamane